Shanky Supplier dot com.
Kama kucheke tuwa na imana tatujua Ila yote ya nene sote tupo chine ajua Nipo kama mjinga ila mendo mjanja natozi Kama kuimba sijui najua ujuu utajua Msina mbili bola wajuu utajua wewe Vibwengo Vibwengo chiketua Njomba buda Na kubali almando Katoto akili mbili babake na zee Pacha Shua boy Jekamba mzwa mbesh Sila bobo Ofisa na mambe Q serious Tusishiki drama na maigizo ya nskana Yapo watu wajui wengine wanakujua sana Na unaposi bianyama kumbe njai na kuuma Unapenda shebele nyumba ni msasa kengele Kumala ya sare bila pesa ni kelele Mda utona piga mingo Sizoni ya esdingo asosikia la mkuu Saibu ya navunja shingo Napenda kunukuu na kenyonga na maringo Majuto ni mjukuu na mdoto atakuwa ringo Q serious Woni wangu tuishini Q serious Nyima sela tuishini Q serious Woni wangu tuishini Q serious Nyima sela tuishini Q serious Ukiishi Q serious utaishi na majini yazi na utaishi bila stress Uwazi kusumbeshi Uwazi kusumbeshi kuna watu hawana kitu mbele za watu Kimfacho mtu mbele za watu ni cha watu Ona utu wa mtu unajengwa na kitu Lakini utu wa mtu unavunjwa na watu Mda utopo location, uwazi connection Una followers mia na unavimba mtandaoni Unazima vibamba ili uende na fashion Ilibiti la bamba unajua DJ nani Auna formula unaishi vipi nyumbani Maisha kuiga mwanangu na mwiga nani Mana unafanya kazi mshahara ujulikani Kushinda au kushindwa yoyote ni mitiani Uzima na malazi msaada wote nyumbani Msaada wote nyumbani Kifo wanzese mazishi sinza kuna goli kichua shiza Chenga nyingi mbele kiza mwegizaji anaigiza Na mungu tenda miujiza minitoke kwenye kiza Kuna mdama tamaniyo ni bonge kingereza I like my funny Why don't you be proud with your funny Motherfucker I like fun, I need to sing song, man. Sina baba, sina hela, sina elimu, sina mpenzi, sina laba, sina beli, sina bamba, sipendezi, sija kaba, liuza ndumu, boda boda, fundu ujenzi, sina jina, sina nyota, sija waka chip, kizi, sija pata, natafuta, nkizipata, sigizi. Kizipata, sigizi, tukia mwaku cheke tuwa na imano atatujua, ila yote ya nene sote tupo chini ajua, nipo kama mjinga, ila mendo mjanja, natoza atakupa mimba, shua atakupa ndinga, sila atatumia kinga, taunu tatua ushamba, ya nene sauna vimba, mejipata unaringa, na shobo zikizidi, lazima utakari ya finga. Lazima utakari ya finga Kama mvua chainyeshe kama juwa chari wake na elobomu lilipuke Kama bato ni waoneshe kuniweza ndoka sheshe tumuite mbwa kicheche Shukla na punda mateke mzwa visu ni machete mageto ni osha upike Mageto ni osha upike Osha upike Ukipia kinyemi cha zamani kina samani Ukipata kipia cha zamani kwe kendani Wanga pana juwa ore mtaka chofunguni Kagodolo tuwa chaga chua zaga mwite baba umba msada takibada Homi nuno kama mime Q serious Woni wangu tuishi ni Q serious Nima sila tuishi ni Q serious Na mwanangu tuishi ni Q serious Wona mama tuishi ni Q serious Awazi wa china mgo Mbwezo baba kena kumani Mbwezo baba kena kum Awazi wa mwege amire 4A 20 hapo kuchuwa jina basta Mzambesh Anakubali mafafa Mdogo maombi A 20 hapo mafumbi tumjaidina Osha upike Anakubali sana ofisa kanjani A 20 hapo mbusi Nakubali sana ibla kadabla Wasi wa korea kusini chama Kibala jini ya msina mbili Anakubali sana mdogo kido Au palestina kitengo Nakubali sana chebi mandogi ya msina mbili Unaze so Koba mkua Mdogo binda Mdogo panda Chanki mdogo wa mwela Mdogo chamau Mdogo daga Wekibo we umepare yo Wabongo Nobal baina tano Chaukapi mjeuli kibwengo Zube Ya tatu na moja Ya bonge La za SSK Juga Nakubali mnutu Nzagi Baba Ateba Minane, nimejipaisha kule kwenye ngoma Wakukulupuka Ando mwenyewe
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.